Ngithi noma ubiza bonke kunendaba imlosibhagomu simproducer somali. Ngabasebenzisa bamacala. Ujojo umuntu engadasa ngoba iqolo. Ngithi undandako wabo smart ngiyalilo ngephe talent ngoba sengizondaba sense of Saturn. Ngithi la ngiphuma khona ngiphuma e-commerce. Kusho mina inkunzi esoka fegule ekhulu isimede sibakhalonda abantu uzokwenza engagement. Wasethula du ngoba ngithe ngisahle ezini kahle ezini kahle ngisahle ezini kahle ezini. Ngithi hey weclam. Ngithi we gym. Ngithi hey asishayeni ngoma ngithi hey. Dohlehle uchakithi ngiyatshela abafana bami.
Tell you what.
ngodini sasembuthweni la ngiphuma khona ayibo hey.